Maisha ni yale yale kila kunapo pambazuka. Yule kabeba neti, wewe beba shuka. I don't care, this is my life. I don't care, this is my life. I don't care, this is my life. I don't care, this is my life.
Bazana kupa hai, hita huti hazai. Nyumbani hamluwawa mpaka mama furai. So kwamba najidai, hito kizai zai. Hapa mtafurai mpaka kesho asubu. Hey hey zapa mjene, wengi hawana dene. Wanatata tothone, fukara peusha uri. Matajiri wanapeana mazuri, wanaficha siri. Wanajifanya jeuri, huku meimori. Tuna make sorry, alianza hivi hivi kabla hajao waziri. Mabadiliko kama ngiri, misi wezi tafiri. Jiadhari kamari, mchezo hatari. Nye cha pori pori, asa kwa maskari. Msiwe no rafiki na maru, ishaga iri. Shapandisha mori, kama kina lili waini. So kwa mistari tu, paka kwa mapene.
Maisha ni yale yale kila kuna kumamba shuka. Yule kabeba neti, wewe beba shuka. I don't care, this is my life. I don't care, this is my life. I don't care, this is my life. I don't care, this is my life.
Mtafika tuki ama, chizi alologwa tena. Tanzania mtapona, mtaona wana mana. Hasa kwa vijana, hila msije mkandamana. Kama mwaka jana, hila nakupenda sana. Kwenye hizo zana, sitake kukukana. Uwe kama gana, tulatuma bungeni, bado hajafanya vema. Tumechuchuma, tufanyeni kusimama nigga. Akili zangu za usiku ndo zimenifanya niwe mwana hip hop msela. Tutafuteni hela, mwisho siku tajikuta. Tuna make money Tanzania, shughuli mingi chap chap. Usikumbuke chakula, kumbuka kwanza hela. Masela aliyopo jela, walikuwa nasaka hela nigga. Tutafuteni hela mwisho siku tajikuta. Tuna make money Tanzania, shughuli mingi chap chap. Usikumbuke chakula, kumbuka kwanza hela. Masela aliyopo jela, walikuwa nasaka hela nigga.
Maisha ni yale.